Aba kugumu butonde bwensi balabudde nti eggwanga yandifuuka eddungu tesinga tewabeerawo ky'amaanyi kikolebwa mu bwangu okukuuma n'okutaasa obutonde bwensi. Okulabula kuno kukoleddwa ku ssomero lya International School of Uganda e Rubowa ku mukolo ogw'okujaguza emyaka 35 egya pulaani eya Roots and Shoots eyatandikibwawo omulwanirizi w'obutonde bw'ensi Dr. John Goodall n'ekigendererwa eky'okubukuuma olw'abannayuganda abongera okubutaagula. Omukolo guno gwategekeddwa ekitongole kya Jane Goodall, ekitongole kya Jane Goodall Institute Uganda, gukunganyiza abayizi, abasomesa n'abakugu mu butonde bw'ensi n'ekigendererwa eky'okwefumiitiriza ku kubutaasa n'okubukuuma. Omukungu okuva minisitule y'ebyenjigiriza Ronald Ddungu alabudde nti singa okwonoona obutonde bw'ensi tekukomezebwa, Uganda yandifuuka eddungu.
Uganda ejudidde okufuuka eddungu bwe twongera maaso okukola kye tukola. Ffe ng'amasomero oluusi twesanga nga tetulina kyakukola kubanga mu bintu ng'ebyokulya tulina okufumba, tukozesa enku, naye bwe tuba tukozesa enku tusobola okusimba emiti gye tulikozesa okufuna enku gye bugenda, ne tusobola okutangira okugenda nga tutema emiti buli wamu. Kati Ministry of Education etadde essira ku kusomesa abaana ebyobutonde, okubayigiriza lwaki emiti tugirina.
Ate yakulira ekitongole ekya Dr. Jane Goodall Institute Uganda, James Lyamukama, agambye nti pulogulaamu eya Roots and Shoots eyambye nnyo abavubuka okuzuula ebizibu mu bitundu byabwe awamu n'okubinogera eddagala.
Roots and Shoots come at a time when degradation, especially deforestation, is at its highest. Here in Uganda, deforestation is engineered by commercial agriculture, by industrialization, but also by the growing number of people. We are now over 45 million against a standard area that's not expanding. Yet, the life of everybody, whether they are plants, whether they are animals, whether they are human beings, is got from the sun through the plants, the trees, and they are all getting diminished. So today we are launching and celebrating 35 years with the launch of planting 35,000 seedlings through the Roots and Shoots clubs in this very particular year.
Pulogulaamu ya Roots and Shoots yatandikawo mu 1990 mugumu n'ekula n'efuuka ekibiina ky'ensi yonna, era nga kati ekibiina ekyo kikolera mu mawanga 75. Mu Uganda pulogulaamu eni wanirira kiraabu ezisoba mu 200 nga zirimu bammemba abasoba mu 1,000 okwetooloola amasomero, amatendekero n'ebibiina eby'enjawulo ebirwanirira obutonde bw'ensi.